tayisesemya munyiga twababona twababona ibana basimbi mumama mbe balenda yawutayowa bajitayisesemya munyiga Twamabona, twamabona, ibana basa kwa mumama mbe, balenda ja utayowa, Sodomari mwi wajoyela. Chata muniga muno balajata ibana babo mawe Sodoma wajoyela
AdventMusicClass.com.